Ati nga gama somero kachijiga tandiko olusoma olwo kubiri. Abamu kubakulu ba masomero bache magaza olwaba izo butajumbira kutandikira wo songa na masomero agamu. Ebyo kwetangira ekirwadde ky'Ebola sibye baliko babitunulia kyamulinga salambwa lya nsenke. Martin Kalungi, musasi waffe yayina ebisingawo.
Okutwaliza wamu wana mu disitulikiti ye Kalungu agamu ku masomero radio Buddu gesobodde okutuukako abayizi tebajjumbidde bulungi era nga ezimu ku nsonga abakulu b'amasomero ze banyonnyodde radio y'omuntu wa bulijjo y'ensonga ya Idi ng'abayizi naddala abaisiraamu bakyalinzeeko olwo nno bamale okugikuza ko n'okusolobeza amasala ku lunaku olwo awo nno bakomewo ku masomero.
Isani Lwasa, director of Victoria Colleges. Entandikwa ya taamu si mbi naye taana ku ekituufu ekyali ntono nnyo.
Mukobi Paulo, head teacher ku Reseda High School Mukoko. Taana ku ekyali nnafu bayizi baffe bonna naye nga bakompleininga nti abazadde akasente tebalina naye tukoola abazadde bonna mujje abaana mubaleete batandika okusoma kubanga taamu eno nnyimpi ate n'ebyokola bingi. Itu mwalete tuteese wana bagane kufiwa bezaino kola mutamu echeo kufiri wa desente teri na ye mkaka sanga kamwanyi hajia kufira yungu masa mwujia netutogira ganya sente zijia kujia
buka waluona abo abatendeleza obujumbize wabaizi nga baga mbangiri abazade jivata andise ukukungula kumwanyi kakano baina mwuku sente era balese abana nga nebisale babisasuliddewo.
Nagai Josephine, mkuru w'essomero lya St. Kizito kya Muliibwa. Tanapu y'abayizi bajja.
The Sister Nancy Monjali, head teacher wa St. Mary Margaret, abaana abasadde babaleete era tanapu eri nungi era tubasa abasadde ababalabiridde ddala oluwummulo runo wabadde n'abaana baffe twebasa okubaleeta era tutandikiddeyo okusoma kuno kwataamu ey'okubiri. Bakyasigaddeyo abaana abasadde tubakubiriza olusomo lutandise tubasaba abaana mubasindike.
Wabula okwawukanamu n'amasomero amalala ku ssomero lya St. Charles Lwanga Senior Secondary School e Kasasa mu disitulikiti mu ggombolola y'e Bukulula tusanze nga ebyokwetangira ekirwadde ki Ebola babikuteka nabwala era nga buli ayingira essomero eri asooka kunaaba mu ngalo ko n'okumukebera ebbugumo era omukulu w'essomero lino Brother Gloria Nayimbisibwe abulidde radio buto
okusinziira ku byobatuwandiikira abaana ministry y'ebyenjigiriza ey'ebyobulamu kwetantara okwerinda obulwadde bwa Ebola betugezezaako tutaddeko soaps standard operating procedures tugenderera nti abantu baffe tebagenda mu katyabaga TANAP sofa eri bulungi bazadde baleeta abaana baabwe n'abaana baruruge.